Yande jo e mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi alinyali Abdul Muni yottinta e mum. Sembe habaruji meden hande ni dermu en kalan do luma ku pamarugo himbe di fa tawra dulluni fa hande takkol to durugo en den wona no wadi. En kalan dun fa hande der habaruji meden didi hande ni do batu jamma 31 nabi en chapande tati e go o lewru desambur ko watte hitane fuude kubeje mawde redu leydi Niger. Yewtere pindinol meden studio kalangu hande dun fa hande wadata na do labi sembin inde jonde jam soda en dan chaka himbe region Tilibéri. Pele du monde ni bi leydi Brésil non lato bal kiddo kanduni fa hande kenga lasso e jena lewru décembre tan dubujina didi e lasso didi o lati dubi makuduni fa hande chapande jetati e didi nyawsere bawo kanduni fa hande lati ajal makko kanko du tande en dari der latobe balle de duniyar de den ni nati fedde fa fedde de en de hebi couple de duniyar o du en den ni kile tati fedde de en den ni hebi coupe o en den hitano dubi ujunare e kebe jena e chapande joy e jetati den hitano dubi ujunere e kemo jena e chapande jeegom e didi sakiti hitano dubi ujunere e kemo jena e chapande jeddi altine garo duni fa hande o julete o mobe talata garo gamnati leydi Brazil di enda duni fa hande itti balde tati jurginagol dalila majjun der kapokula leydi Brazil di enda har ko darta tefude takubahi ko wona no wade to en dan niddi fa dunduni do durwo be chapande jetato jihube tefude takubahi ki en dan hitani hikede en dan ni fa warde duro subaka wadango go en dan ni durwo be sappo ka en gonno dari be libaka gada durwo subaka go enda agada sidi nin wodi durwo goto doso no wodi durwo be dido maradi no wodi durwo goto tawno wodi durwo be dido zender goto nyamay tato miccintinen himbe duni fa hande ko der wakkati mo kalte on wenden ni duro go wenden no e hore mudun ton andan to duro naati chaka maradi e Tilibéri den zender kandu fa hande foto an e nyamay miccintinen himbe duni fa hande ko hande mawnde den andan non duro ko wona no wade chaka region e region andan sigela mudun timminti wakkati duro tefude fa hande ni takubahi ki andan ni ko wona no wade to andan der leydi meden nokku fuuto duro go andan wona no wade himbe no gada luma ko mu en pamoru ga hebude ko humta hajuju mu en dunduni fa hande takkol chakantaraje to duro go andan no wona no wade to andan ti fa hande himbe no he luma ko mu en no keba ko kumtira dalilaji mu ko kumtira hajuji mu en nani ko lumotobe godon ni to andan di fa bi ko gidi Abdourahmane waddi firta dengal fulfulde
garin difa enzo an samu
der wuro difa werbe ngari der mo luma ko gon yettore Allah miden don keba bakaji amin yeru no werbe den ngardire num
gameda ba ginanda skazo
yene ika so wadi wodi ure e safare nage e safare girewbe luma gon sai yettore Allah dai gonanda dubi bittidi dito durwo gon nanda e durwo bittingo rowani gandurwo gada rowani mi hebi kede sanne to fi rafi luma gon ti dalla ni wodi durwo fu gado de leddi din region yi jittin fu mido yaha mido yara are am to ba joni ko durwo gon hantay neddo anda ko heboyta yago yeso ko min nyago to ni woni durwo gon wadira der jam hanta der jam
samu akali lahiya
a ci ke alhamdulillah
luma kungun midan don keban geduji amin yettore Allah
babule
Timone hitane fuuni himbe no gada batuji no gada duni fa hande hiroji mu en der kubeje mawde redu leydi Niger dun duni der majjunde en dari bonon daji loreji e ko nande titta kewdi no gada hanono colonel Sidi Mohamed commando sapeur pompier leydi Niger wande ni halir dun jamma 31 nabi en chapande tati e go lewru desembre fu der batuji di en duni fa hande dalila majji sapeur pompier en ni bala e ko dum en nondo dari gam fa bo wade kebam be sadornam bonnore lora nani ko Nafisa Adam waddi ko wi ko firta dengal fulfulli
généralement lors des
dudal mudum fu wakati jama mbojitaaki hitane den bonondaji dimin limtata din fu kan woni labi lore neddo no wayi warede sangare mu mane gere larda gam bornata ko kasikeji tawi du ibe jame e bornade kasiki acca du dogginde sanne wodi nimbe goldirtana e petaruji ko faddete no futtina dum ko andu don du pide majji no wawi sabade ngulu hite na nawnude neddo der lawol majji wadi ko min gatti fabo tobe do inde bibbe wuro be to badi odon ngi adu loreje pipa nokujo fudo rompo yiji wodi du labi fukandi ko jamme der compagnieji sogeji pipa din tabe illube na dano be jaha law kanotoade
anu concitoyen
Alarba woni enden Bazoum Mohamed ardiɗo leydi Niger naati yeeso batu pirtol wuddu hiite courant to enden ni nder huɓere zenderde enden eterde hiite courant méga watt laso e ɗiɗi kam woni sembe suudu courant waɗanu du enden ton ni nder huɓere zender du enden ɗum ɗum fa hannde nde en daari walliran région enden heƴƴora hiite courant heƴƴora duni fa hannden ko watta takkiɓe ɓenden kam en du ko kare hiite ge enden nani ko himɓe huɓere zender goɗon ni mbi'i dow majjum ko Zara Boukar waddi firta e ɗengal ful fulle.
De 1 on va faire le Ramadan.
Arande fu min gadiran sumayere amin der jamu e cellal. Dida bengel du tacchol hite lantarki to wuddu hite du Nigeria du no buitira. Tata bengel luma ko ngono beydorto yeso. Denne weltare mande du latani harto arzuku dom cellal bandu kam fu e fina tawad.
Sanitaire, culturel.
Minen belti sanne e habaru belɗo o golle noon ko handi jingani sanne ɗum waɗan haajuji kewɗi hunto ɓe ni filla hiite courant waddama to gurnal lobban kan tokkata gaɗa mum fuɗo ko wuro zender no woni tan no mawna denne himɓe no kaaƴa hiite courant minen domi dow hiite gen yetto fadere ɓangeje
kesa
c'est ko Allah hunde pofintinaki makki noon ɗum latani région zender on fuu ganno yettoto muradu hiite lantarki ko région on haaja ɗum ɓeyde du fa hande singude campagne ji kesi nder région zender
ki e hemre e laso commune Tagazar département Balle yara remoɓe pompitere mumen kan en koddana awdiri pompitere ko watta duni fa hande tonuji hemre kam woni koɓe jeddana gomnati leydi Niger kan duni fa hande wadden himɓeɓe enden balla ɗum duni fa hande gan durwididde ummaki sukaɓe ummatore cakantaraje ɗe enden yaade dabboyde nokkuji gon hekkaden duni fa hande gan durwididde rafkeƴona ñamri nder cakantaraje ɗe enden nani ko Adamu Ali Touré ardiɗo sarusi deme département o enden wi'i ko Seydou Abdouine Di tan waddi firta ɗengal fulfulde
ton awdiri pomme de terre herme kan wadda ko sendete nder wuroji herme e capanɗe ɗiɗi e joyi ko gomnati waɗi ko hana yimɓe ne joɓo ceede no joni komin giɗi ni woni aadilako watti nder cendol gol golloɓe koki muyɗe ɓerde fuu ta watte nder mum gam wakkatiji gon yimɓe de kokkama ɓe nawtortako hemum ko ñaguete ni woni goduɗo kaliya pamara na makka fuu hokki awdiri ɗin yaha wattowa ɓe kokka sembe dow e golle mum ɓe jawna dow e gattol mum gam ta ɗum bunu ɗum aawi nder wakkati mum nde ni jomum aawi hoddake hokka gonɗo hadde mum yimɓe ɗuɓɓe no goni no tefa keɓay ɗum denne keɓuɗo watta hilnaare e mum Allah hokku yimɓe barke mum
nder puɗɗol jeɗɗire de enden ni julɗe ɓe juuɗe mumen duni fa handen tawa nder fini ko watta duni fa handen ndiyan jarteɗen heƴƴora himɓe ɗo enden ni nder leydi Niger gaɗi hawrinde mumen goɗon ton enden doso nani ko Mamoudou Adamu ardiɗo projet pisano projet kawjiɗo filla ko watta duni fa handen ndiyan jarteɗen enden heƴƴora himɓe leydi Niger ton enden ni nder région doso wi'i ko Aoussi Abdourahmane waddi firta ɗengal fulfulde
le sous-bassin
no projet no ngollo nder no kure dallol mawri nden fuu département ji nayi ɗi région doso misali dogandu ciccibiri junju e gaya woɗi du no projet no ngollo nder golleji fuu gaddonoji yaadu yeeso harto gure e laddeji ɗon harto ndiyam jarteɗan ɗon demal durgol cellal nimɓe renugo rewɓe ankay ni hunde fuu ko ƴewta yaadu yeeso gure ladde no heɓa am bayle nder sigila on joƴƴinama nder nokkure to projet on woni no gollam gam wona nder région on fuu o woni e gollude ɗum ɓeydan du harto demal ɗon kamɓe ndiyam lobban jarteɗa
l'alimentation en eau potable
dabbo amɓe huɓere arlit e tokkiranɓe duni fa handen tiroserine to enden ni jaha to enden algérie ka en duni de en daari no keɓa saɗornan sanne dow laabi mumen ɗienda ɗum duni fa handen nde en daari rafi tawrede talki kanduni ɓuuri waddude koɓe torro sanne hanano Zabayru Murtala ardiɗo fedde daranide dabbo amɓe ɓenden ni haaliri ɗum nani ko wi ko Ahmed Fela waddi firta ɗengal fulfulde minen jehoɓe dabboyde gan tefude ceede mi adaka hano golloɓe wala gal min gaɗa to enɗen wuroji amin tawi du ɗum hana min garatanani dabbude gan tefude seɗɗa komin jaara wuro dungu nde toɓama seɗɗa komin desuno nder ƴeeli amin ɗi enda sai min ɓurtina ɗum min gollira guese amin ɗe enda saɗornan amin minen ummotoɓe dabbo woyde ɓe endan kanni woni loore fi muɗum ummade agades yaade arlit hoynamin looreji mbiyeteɗi G5 ɗi endan loore worde nder mum iɗum watta himɓe capanɗe tato yaade capanɗe nayo e ko ɓuuri himɓe no ñoƴƴodira yaade nde neɗɗo woytake du sa wi'e laawol gol endan kan woni wooɗa ɗum saabi himɓe no gattire ni enda nder
looreji
goo lewru décembre hitaande fuu batu ñalowma ittanaaɗo duruyudirde ñawuuji ɗi worɓe e rewɓe daaɓodirta hano ISTVIH sida waɗete ɗum nduni fa hannde nde en daari hanono jon en annde ɗen enden mbi'iri ɗum ni ardiiɓe région o enden mo zender mbi'i ko sembe raaɓu ñawgu enden ni no ɗon no ɓuytira amma ni sukaaɓe ummatore ɓe gaɗe duuɓi lasu e joyi hannden kan en ɓura tawrede ñawgu enden nanni ko Soumaila Rabe ardiɗo durogo enden ni région zender to enden ni wi'i ko Ali Keita waddi firta ɗengal fulfulde
himɓe ujunere e kima jeɗɗo e capanɗe jeɗɗo kamɓe goodi ñaw sida nder leydi zender ɓe jottaki duuɓi sappo e jeenayi kamɓe herme e capanɗe jeɗɗi e jeego o gooduɓe ñaw sida ɓe duuɓi nogayi yaago nogayi e nayi herme e capanɗe nayi e ɗiɗo ɓurɓe duuɓi nogayi e joyi ujunere e kima tato e capanɗe joyi e ɗiɗo hikka lebbi jeego arande min keɓana himɓe herme e capanɗe nayi e ɗiɗo kam min keɓidi e ñaw sida amma rowanni min keɓana himɓe herme e capanɗe tato kam min keɓiɗi e ñaw sida ndenne ñawgun ɓuytake ko watta pecce jeenayi dow herme far ɓangeere worɓe tefoɓe bandira e maɓɓe worɓe kamɓen do pecce nayi dow herme joni fi on ɓuytake sabi duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi worɓe tefoɓe bandira e maɓɓe worɓe woodana pecce sappo e jeɗɗi dow herme nde joni far ɓangeere nden ɗon ɗum ɓuytake
région Dilbeeri ni dalila pelle bomɓe tawaɓe no kippito nder cakantaraji reedu région o enden ni hannde nde en daari rafi keƴoro hakkillo fuu kiigo no tawa nder cakantaraji ɗenne rafi keƴoro hakkillo fuu kiigo goɗu ni hannde no ɗon no mema fi hawta joɗoɗade himɓe nder cakantaraji ɗen enda en kettino yewtere Hammadou Oumarou mo orgal pelle naabi en dental pelle daraniɗe himɓe leydi to ni nder région Dilbeeri o enden ni e Boubacar Oumarou ko firta e ɗengal fulfulde
filla jonde jam e potal hakkunde nimɓe kam woni joddade nder jam e sewo caka leñi tawaɗi no joddodi
qui vive ensemble
hawta joɗoɗade himɓe région Dilbeeri hannde no wontiri ɗume bawɗen wi'ude dow majjum
bon relativement wi
to bakole ko sakiti ɗum jonde jam e potal caka nimɓe wala no latori no yiɗira Allah e rafke ƴoran ndenago tawaɗo illa ko ɓooyi nder région amin o wawtugon no woodi leñi gonɗi no pamɗine ndeni liñe ɗin pecci no waddan fitinaji feyde ɗum hantoyi ɗum saabi ko nimɓe no kaani wattude hinnaare nder mun gollididde caka mu'en to fi on ɓeydoro
yeso
ɗume hannden woni ko sembin ɗina hawta joɗadade himɓe région Dilbeeri o enden ɗume du woni ko wawi bonnudemo
les faiblesse
jaccere tawande nder mum famɗinde leñol gon fadde rafi keƴora ndenago on no wara gam ko andano nde mum woni rafi narral hakkunde duroɓe e remoɓe amma jo o Allah yettama dabareji fina tawaji keɓaɗi dow filla kawjaki woldeji ɗin misali tolo nden ɗiragu no wodi gollirɗe cingaɗe gam wadde gollal ngal nder leñi ɗin misali fedde leydi mawde hawjinde fila wartirde jonde jam e potal no woodi fahande nder nokkuje to ɓiɓɓe wuro cingi pelle wonɓe no golla dow filla leñi ɗin keɓa joɗɗade ley jonde jam e potal no woodi du kondan dabareji fina tawaji gonaɗi no wartira hunde ko jamani
laabi ɗi e joɗɗina na hiɗa joɗɗinede ko watta mosolo saɗormaji himɓe tawra nder fi hawta joɗoɗade mumen o enden wooɗa
il faut qu'il y ait d'abord un dépassement.
Sai toni be bayli jikkuji mu'en gam ardangal mangal gal wonana to ardibe hausu ben latibe kambe ngodi polisiji ibe ngodi du bawde heba to sadorna tawa hakkunde lenyi din fu no wawi tefanede mosala e fahande dun tindina nimbe yaade to ardibe lenyi e dinaji pamana ko jonde jam e portal hunde non ko wala hano no tilsu duno e lenyi din joddade hakkunde mu'en sodondirde endam e yafa mu'e der majju
aussi la tolérance.
Bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timmata komin dilla duni fa hande min miccintina ko